Umphefumlo wami nenhliziyo yami emoyeni wami unakekele. Umphefumlo wami nenhliziyo yami emoyeni wami unakekele. Mama wezingane zami, mama wabantaba, mama wezingane zami, umphuthelani. Mama wezingane zami, mama wabantaba, mama wezingane zami, umphuthelani.
Oh, funny, no.